tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watratu ɓoggi jonde faandu haala Mamadou Samassi jamu wali sakiraaɓe heeɗiɓe. Kenyan horejo transition itti e golle premier ministre o fusi dunno gouvernement o kaɗo adñaɓa mama caggal ko horejo gouvernement o haali ko heewi ñande sappo e jeegom novembre nde dow jogola transition. Bangal kan Maroc 2025 leyɗe noga e nayyi ƴaɓɓiɗe ɗe na anda hankasen dunke en sport bernana mila wiide ko leydi Mali ndi golli le imnatorgaji ɗi feewi sanne. Yewtagol dabareji dow kabaru talkaku ngol 2023 batu muɗum waɗama ñande alalabara nde Bamako ɗo hultama wiide e ley imu gaɗaɗo o talkaku ley Mali ɓutirki e gotel ley temedere ɗi goni sema kawro jamen hannde Alkamsa bete Alkamsari noga e goho novembre 2024. Bisimilla sakiraɓe. O radio transition o timmini golle arɗo gouvernement o e ministre en makkuɓe hankkadi ɗum ɗo humpita e dow tile Mali yo caggal majereji ɗi sawbini haalaji cogel ko kala Mayga Mariam Mayga wonko heɓen kadi fay sango Ousmane Yalbouli.
Gouvernement o fusama ɗo Bamako ɗo yimɓe yogaɓe ana dowmunoɗon saabi alalbare nde ñowoje nanama conseil des ministres heɓa e waɗede honno wowirinno caggal ɗum majereji gaɗi tatteji kewɗi ley leydi meɗen ndi dartugol yuppingol golle cogel ko kala Mayga. Ɗum caggal ko waɗi ñiwoje no laamu hakkunde yo jogori leydi ndi ley ko ɓami haala ko waɗi noddago caggal yiitumo wuuri hitande ko kiɗal warti e juuɗe larme Mali wolti metti makko wiide laamu o herinimo sera fad makko holdinde metti makko ɓeydugol laamu hakkundeji o. O laamu ana hanno timmude noga e jeegom lewru mars hitande 2024 ka e jii ɗum ɓeydama wala fuu kaltidaɗo gouvernement o noddaka hollitinde ko woni hakkille muɗum e wi makko. Meccintinde wiide cogel ko kala Mayga nomama waɗede hooreje jagorɗe Mali caggal sammingol ɗiɗoɓo laamu ko waɗi ley lewru mai hitande 2021.
Sakiraɓe tutu haalamedu karom baga bem a facebook aɗum x twitter kiɗɗo o wiɗe ɓen ñalloma jeegomo e cakkite ilmatorgaji kanne Maroc 2025 gaɗama ñalle talatari ƴaɓɓine nde ɓen ƴaɓɓiɓe ɓen anda kanko jagbule Mali ƴaɓɓiɗo ɓen pi ñan aswatini banggal baddi jeegom e kowal ɗum waɗi lertirde 26 mars ndenno caggal ɗeɗo piɗe ɗum leɗe noga e nayyi ƴaɓɓiɗe andama ɓen jahoji ele kawtal capantato e joɓal coupe d'afrique ɓen kanne Maroc 2025 ndenno leɗo jogaji ka heeɓa yaade mbawɗe yiyede ɗi ngal ɗo kawtal kalfa goyta wonko heɓen keɗo fay sango Ousmane Yalbouli.
Jagabulle Mali ɗe timminir hoore ley guɓal muɓɓen groupe I ley ñalomaji jeego Mali heeɓi toɓɓe sappo e nayyi kawji nayyi rongidirgoji ɗiɗi hawakadu fay nde wootere caggal ɗum ɓe gatti bingaji sappo ɓe gatta goto joni woni laabi sappo jokkodirɗi ko Mali hawrata e kan illa hitande 2008 ko waɗi gana ley leydi Maroc ndi jagabulle Mali ɗe kawran kan muɓɓen sappo e nayyi ɓo ley ɗe piɗe ko jagabulle Mali ɗe ɓuri wadde e yettade final nde wootere ko leydi Congo hawnuɗum ley hitande 1972 ko waɗno leydi Cameroun ley leyɗe jaaɗe ana hen mbownoɗe ɓamude o coupe yo ɗum leydi Sénégal Cameroun Algérie Égypte kañe Côte d'Ivoire ɓamude coupe ƴaɓɓiɗo o faam ñalowma cakkitiɗo nden woni ko leydi Soudan e Bénin keɓi ƴaɓɓade yontere ƴaɓɓinone nde leydi Zambie Zimbabwe e Comore nden woni ko keɓuno hawde e okkan leyɗi yaltingoji leydi RD Congo Angola e Gabon kañe ndu keɓi wartude caggal ko mbofuno eko ƴaɓɓinoɗon caggal duuɓi sappo e ɗiɗi ko mbasuno hawrude leydi Botswana waɗan hawrude e nde yammere ka leyɗe mawɗete e kawrata hokkan garowo yo leydi Ghana kañe lagine fuu yo leyɗe noga e nayyi woni kawroje e o coupe d'afrique ɗum waɗan ley leydi Maroc iwde noga e go'o lewru décembre hitande 2025 yaade sappo e jitti lewru janvier hitande 2026.
Honjotoɓe kabaru sport hulti wiide ɓen ko leydi Mali équipe leydi Mali ndi waɗi ko fewi sane ley ɗiɗo ilmantor ngaji ɗi ndenno e ley kan garonga ngal hultama wiide ana hani ɓen ɓen ko han gollede ko ana famɗa no hultiri ɓe yimɓe ɓeɗo honjotoɓe darde ndenno kabaru ni koore muɗum ɓe wadde Imad Radio fa hannde Mohamed Soumari yo goto e mabɓe wonko hani kalfa gotekene fo sango Ousmane Yalbouli.
Sini a ndaari koɓe gaɗi ɗon ana ɓuuɓa ɓernde ɓe gaɗi piiɗe lobbe fay so tawa nokku yoga wonko yimɓe jiɗno koɓe gaɗayi ka ɗum wona noon fof foti saabi won caɗeleeje gonɗe hedde fiyoɓe yogaɓe le o wattumo Tom Saint Fit ardina e guɓal ngal ɓe mbawi wadde kan lobbo ka pati yimɓe paw jikki muɓen du hen sanne kalde gonga hannden e ngala fiyoɓe waw ɓamude coupe d'afrique wattu gonɗen joni o ko hani waɗede ndaare yalla no waɗe fa ɓuura kan ƴaɓɓiɗo o fanda kanɗo tewtede yettade demi final ngaji fiyoɓe ana mbawi haɓade dow majjun ko fawi hedde ekkintinoɓeɓe eɗon hani ɓeydude daranede yalla yiɗani heeɓe darte no ɓe paabirte heeɓe woni woɓɓe waddede kasen daare fo heɗi woni ko wawi ɓeydede fay so tawa ene andi wiide ko heewi kay ana wondi e waɗede
ñande talatare ƴaɓɓide nde ministre humnede mbiyen kabaru usine ngaji e jaagu men e dow faaba men gollirde humaninde almusaɗɗaji ka ɗon hucangotoɗe projet ngaji gaɗi mbiyen kawrtal dow mbiyen jogol lobbo e almusaɗɗaji kañe ɗon hucangol hoore ti alaji mbiyen tinare warete saabi watere wakkatile mali halima yatara tawa toon wonko heɓeni ke dafastango mum o tasinde bo e Ousmane Yalwuli
Tidiani Amadou Tall wari e batu o. O horejo kayse e jigi seme. O holliti wiide golleji kewɗi ngaɗama bangal keɓe hono kabaru awdiji ɗi engrais wala e mun. Ka tiɗala ana bangal yirwinde ɗuna le juujure.
Komin domi min dartata fuu arande yo daarude hono jawdi heɓirte saabi gon golle amen o yo faabade remoɓe ka noon min ngala bohɗe sanne komin kasindini fami gaɗangol faabugol ɗum tinni golle mum
heddi keƴaɓe laamu ɓe kolliti wiide dabareji haytere laamu nafa mun ana mawni bangal keɓe yo ɗum holliti wiide Moussa Alassane Diallo ko ministre industrie kañe jaagu
ɗe tiɗallaji goduɗi ana fawi dow kabaru no golleji ɗi jarata no haybirte daranade ɓantare no golleji lubbi gaɗirte honɗum waɗir dow needi e neɗɗaku saabi sini sen keeɓi feccugol kuule ɗe waɗiri no moƴƴiri huminiɓe jawdiji gomɓele leydi men ndi fuu gatti hen koyɗe mumɓen fuu ɓuuri hedde yimɓeɓe gala bawɗe sanne nafan sanne wonɓe le nokkuji fuu ɓurɗe woɗɗude
e wi keƴaɓe laamu golleji projet o ana hasinginni immadara kala homo fuu yalla jababuji gikaɗi ana heeɓe
to segutu hurtan wiide classe uji kisi moƴinama mbiyen le groupe scolaire B nderno segu ministre nderno golleji ɗi hawriti million ngaji capantati nden itti ɗum woni Bank of Africa ardiɓe ɓe holti wiide yo jangle hoore alahaali jande sukaɓe lokkuyɓe ɗum ɗo waɗama yesso ardiɓe jandeji e kañe ɗum kala komɓe kabaru l'école e saraɓe sukaɓe lokkuy fandile kawarju mbiyen ultama wiide talkaku ɓoytike le leydi mali ndi ɗum ɗo waɗama ele kawrtal gaɗangal yesso ministre kominiɗo mbiyen almusaɗɗaji mbiyen e keɓɓal ndeno yala ɓeydol famo keɗoɗo ko Mariame Koulibaly mbiyen kanko Abdoulaye Traoré secrétaire général nde oɗo ministére hanni Mariame Koulibaly fostango mum noto sendewo
keɓe leydi ndi ɓeydiki seeɗa ɗo temedere fuu ko ɓuri nayyi ɓeydi hen yo kambar jababuji gollirɗe keɓe e laamu bangal haɓugol talkaku ɗe hitane 2023 iɗum warano ko ɓuri capanɗe nayyi ɗo temedere fuu e hakkille honjotoɓe kabaru talkaku ana jogui sembe le guure diina gallure renugol lekki gonɗi le ladde ɓuyteke batte rafi ndenagu ko wonani kabaru yiriware taykama ɗum heɓi sembe heddi kabaru cellal rewɓe
to baflop tamini mairi mahina simbini madaraɗi waɗi noon bangal jandeji mbiyen rawanen ɓami noon janggoɓe sappo e jeegomo nden ɗo ɗo mbiyen jawdi itande ɗo ko ɓuuri millioji jeenayyi sifa ndenno hikka ɗum ɓe ɓami jangguino goto latki jangguinoɓe sappo e jeɗɗo ndenno jawdi ndi no hawra millioji sappo e ñaji deɓe men académie kañi e kap académie kita e kañi e kap baflo ɓe jitti sanne mairi o ɗiɗo imadaraji ɗi ɓe gatta fewde e jandiji yalla ben ɗiɗo jandiji nappewa
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
yettoɓeɗe zoom sir hande ana wiwi ɗum mbiyen rewɓe dorbaɓe mobilaji mbiyen ɓornoɓe ɗum paɗeji ɗi talongaji juɗɗi ka ɗum yata fe caggal dabareji goɗɗi non holtiri laali tan garakene fastango Oumar Begalo
ɓeɗo rewɓele ana goodi soɓe ni ɓe gatta paɗe talan tan ɓe jaran ɓe garɗayi tawene soɓe gatti paɗe talan ɗe ɓe mbawa donnirde ɗum mobilaji mabɓe woɓɓe antonde jalti fuu atana jogui paɗe sécours banggue muɗum en nde nangui volant fuu nde ittata paɗe talan ɗe so ɓorno paɗe muɗen secours ñande wotere oɗo debbo noddirteɗo kadi kanko du somo donno mobile fuu wajibi sina o watta paɗe baabi nde o yano le kurtungu nde tan goto luuɓi toon paɗe makko ɗe yeggiti hokkitindemo tawi ne paɗo talon o ɓornino wakkande mo naati mobile makko ngel ndemo heddi o waddamo ƴiika o wi hon laati hoto paɗe makko baabi ɗe goni hono o watta somo naata miccitiɗe yiruɓeɗo rewɓele ana kewi sanne le leydi meɗen ndi so ni gatta e paɗe talan tan jara garɗayi
ɗon e kabaru kartene kabaru jom hannde sukaɓe mbitonta o sarfo holtine himɓeji mawɗo banggal numéro 76 96 56. No waɗu ɓeɗorade famɗo kabaru jom banggal funa fundi 37 321. Maire maire noon ka famɗi fof ɓuuɗinno koye tawele téléphone joom o sadetere meɗe magasin yettere meɗen magasin yo kabaru cellaɗo yowi ɗum ɗo ñawuji denk kañe mbiyen e ñawuji covid-19 e denga ndenno ɗiɗo ñawuji hultan wiide ɓuytirke noon wattu waɗi ɗum ɓuytirke noon sanne ka ɗiɗo wattu wiɗi ni heeɓa sembe saabi yeɓare jamarde yalande ɓeydoro faamu ko ɗum wurdi wakkati joni o less walete infa wonko heɓani kadi fastango Ousmane Ñaly Boule e mum mbiyen e Oumar Weygol yo en ñalle jaam.
Yimɓe yelimani e sigaso ndu laawide ñaw covid-19 o kañum mbiyeteɗo dengo o ana keddi sini yogaɓe koltiwide celli tedditide dabareji mbiyaɗe ana ndena yimɓe e ñaw covid-19 o yoga holtiwide fa hande ana teddina ɗi dabareji yalla ana ndeno e ɗi ñawuji
coronavirus
coronavirus wala do ɗum wona gonga min ka fa hande miɗum wonde tabaɗɗati mbiyaɗe yalla neɗɗo ana rento oɗo ñaw yimɓeɓe an joppita ɗum sanne an joppitira dow no yawiri ka won gattuno ɗum hakkille holno ñawmoɗumtiri dengo
Docteur Yakuba Kone won directeur surveillance épidémiologie ɗo bamakoɗo ley suudul gollirdu direction de l'hygiène publique holtiwide ley hitande 2024 neɗɗo fay goto ñawnodirteɗo variole du singe o nangay yimɓe tatton woniɓe ñaw covid-19 nangui temen jetton e ɗiɗon woniɓe nangui ley mali fou e manggal muɗum
elle
ana ley leydi ndi fou e manggal muɗum ana gaɗa toon lugaji jababuji ko heeɓa dow hen furdu hawrinte ley yontere ɗum wiyaɗe
yimɓeɓe
wi andinɗo kabaru biologie noddirteɗo docteur Oumar Campo gollaw ley suudu docteur hôpital sigaso wala fo mo ñaw covid kañe variole de singe nangui ley région mabɓe o dengue woni ñaw gonɗo ley o région ko ɓuridu yimɓe sappo e joyon woni ɓe hollita wede omo nangga ley yontere fou jottotoɓe ley suudu docteur mabɓe ndu
ñaw noddirte dengo yomo ñaw goduɓe ñalawma hande no jaati ley yontere fo ana foti yimɓe ala sappo jottotoɓe min ley nokku o sawɓe oɗo ñaw jamade nde ko heewi muɗum du andana ñaw ono wuri ka ñaw noddirte ɗo variole de singe o fa hande mo yiyaka ley leydi mali ndi coronavirus ana hedde yiyede ila hitande 2021 won yimɓeɓe ñaw o raaɓi jaati
no kuji kominiɗo haybugol ñawuji gonɗe yellimani gaw e motti mata fay goto ma ñaw covid nangui kañe variole de singe ka noon hooreɓe ɗe goliɗe koltiwide won sikkitaɓe ñaw deng nangui ley gelle mabɓe ɗe
ana yiɗi banggal ñawmoɓe noddirta dengo o yimɓele jaɗɗamta ñaw o yiya e muɗum nde hitande 2024 wala fo momin jiihi mo ñaw coronavirus woni e muɗum ñawmoɓe noddirta dengo o ko yata yimɓele temedere capanɗe goho e ɗiɗon o yiya e
muɗumspe
ko fayi dow kabaru ñaw jonte noddirteɗo dengo o ko saabi mbinidi omo heddi ana heewi ɗon holtiwide docteur Al Moustapha Issiaka Maiga
ɓoɗɗi ronki timmude ley nokku o fewi ɗum waɗi so wakkati fou ñawuji ɗi ana keeɓe wattu joni ñaw noddirteɗo dengo o ɗum ɓami fa goho fa ɗum yettoyi denga nayoɓa ko laati sababu muɗum no cuuɗi galluji ɗe worrino wakkati fa tan ndiyameji tunnude an ley tatteji ɗi
fof
faɗi ñawuji laaɓa ley leydi meɗen ndi hooreɓe cuuɗi docteur ana darta e jamare nde tinno e laaɓal e cenam teddina ndu dabareji mbiyaɗe ana ndena yimɓe ɗi ñawuji